DatingSathi.com.
Resting sounds.
Ivi ili litimugani jamani alina ushindani Baka wapewe supu mashabiki ndo waje uwanjani Ivi ya ligiku itimu au mchangani Mbona mambo anayofanya wala ya endani Na msimu uu tunawapigia nje na ndani Yani supu wanatoa na tiketu wanagawa bule Alafu chakushangasa wanolipa na kaa nje Mnapenda kubegwa mbele kondo mambo enu Kutembeza basha to michongo enu Kuhige so zambi utopolo tuigeni simba Yani mtake msimu simba no mawingwa Nasema simba no mawingwa Wana simba pige makofi piga piga pige makofi piga Pige makofi piga piga pige makofi piga Pige makofi wana simba pige makofi piga Pige makofi wana simba pige makofi piga Woyo 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 Ubaya ukirudi kitaalamu tunaitaje Yani ubaya ukirudi kitaalamu tunaitaje Ubaya ubwela simba imerudi tena Ubaya ubwela makombe amerudi tena Ubaya ubwela mnyama karudi tena Ubaya ubwela mabingu amerudi tena Simba tunamsemaji amedi wao wananjiti Mtoto mdogo anambebesha mirizi Alafu anapenda kulazimisha kula Hata akiwa nusu atasema uwanja umejaa Na mpira amjui kwanzia moja hadi kumi Hiyo siyo timu utopolo ni kundi la wauni Simba si tumejipata Ubingwa tunachukua Mwondo wazi mtake msitake Kwampe mtaliachia Kuige siyo zambi utopolo tuigeni simba Piga makofi piga 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 makofi piga piga makofi piga 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 makofi piga piga makofi wana simba piga makofi piga piga makofi wana simba piga makofi piga woyo 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 Ubaya ukirudi kitaalamu tunaitaje Yani ubaya ukirudi kitaalamu tunaitaje Ubaya ubwela simba imerudi tena Ubaya ubwela makombe amerudi tena Ubaya ubwela mnyama karudi tena Ubaya ubwela mabingu amerudi tena Wana simba Alitopa alikopa mchapa
Kuangoma kali kutoka kwa DatingSathi.com.